dajimsafi.com.
Chino.
Just bomb.
Rukutu unaluka maji unakanyaga tope yeshe dede cheche dede inawekwa singeli unacheza yope mrekendenge shengendenge unashila wewe unashila wewe ndugu yangu unashila wewe unashila wewe unashila wewe unashila wewe ndugu yangu unashila wewe
same time sio bure.
Makali kutoka kwa DachiMsafi.com.